Mama, oh, 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 ikambo ya somo, oh, ezana kinga na mokali kona libalai, aleke na kinga loko la lipie, asalisa kinga na masara kosenga, bandeko balabina teye na kisie. Lelo yo mudia baliga, eko mi distenge, Mama, distingue, Gatini, Bamba, Daniel, so distingue.